Sick of sit the week, I need a minute. Finish what I've started from the first beginning. Heavy kilo, push him little boy, he means it. My flow is tricking hard, I like the dancing gimmick.
Mina nyenzi mfuthu bo nyakutshela ngiyabangena. Kapa kapa kutha bengomfana uyabaceda. Before nyenzi umntwana ngifuna ukupush ikaravela. Shout out to my mom and bonge benga ngiyabafela.
Sebenza kanzima emhlabeni, ngifuna imali imali na ejardeni. Dala ngisebenza kanzima emhlabeni, angihlali nabazali zali ejardeni. I got many homies like I'm sensing touted. Every morning when I wake up I say I'm blessed. Ever since I'm staying home I don't feel no stress. Now I'm facing only question how to get the cash. Mama, don't you worry, kimi uzobekezela. Vela ngiyazi kula khona uzongithandazela.
Uhlale nabo kodwa ungabatheli. Mama, ngicela umbeke emthandazweni. Phila nabo kodwa ngiyazi usathane uyabatshela ukuthi mthakatheni. Tshela umkhulu ngizovusa umuzi, ngicela ungithembe ngizophakamisa isibongo. Ngicela uvule indlela zami in everything I do. Baba, ngisebenzisa incwadi. Man, I beg niggas won't relate. If I rap about my situation, ngiyazi kubona ngala ngathi ngijabulile. Body lami and I'm doing great. Gotta go and see my father's grave. Twana, maybe I could penetrate. Maybe I will see some chances. I'll be praying hard, I can't even for better days. Man, I stay up, put my faith in God. Even when the things will go accordingly. Mbongi zinja zambi zonke twana. Yaba bonga body for supporting me. Ngeke ubatshele lutho ngami twana. Ngithi they know what my story is. So I'll never switch up on my bodies. Ngoba ngiyazi ukuthi what the fortune is.
Mina ngenzi mfuthu bonya kutshela ngiyabangena. Kapa kapa kutha bengilomfana uyabaceda. Before nyenzi umntwana ngifuna ukupush ikaravela. Shout out to my mom and bonge benga ngiyabafela.
Akudala ngisebenza kanzima emhlabeni. Ngifuna imali imali na ejardeni. Akudala ngisebenza kanzima emhlabeni. Angihlali nabazali zali ejardeni.